people will suffer. I guarantee you that.
Kwanza nataka kuwakumbusha historia ya Kabamba.
Agenda rwanyise ebyali binyigesero Omwali efuga bi wamuno okutta abantu Byali bingi Okusosola mawanga wamuno okubba obululu Byali bingi Okuteega abantu ne babajjako ebyabwe N'okutwalibwa mu makomera nga tebalina misango Byali bingi Abakuumi b'ensi okukozesa obubi emmundu Ebyanyiza muzeeyi n'agenda mu nsiko Enna bisseemu, ebyamulwanya byasseemu Muzeeyi mumugambe, ebintu bisseemu Abange bisseemu, ebyamulwanya bisseemu Abeeyo mumugambe, ebintu bisseemu Mubyalwanya muzeeyi ono mwalimu obuwabu Naye ssente n'abuuse nnyapana Niba kwa twanga nsonzi tabu tabu bawambo mwana one bakusabe sente kwa wawo siwereza leba mujja kensingo akuwoneza kwa babaketa kutwa rwango mubi mwobole mesaba neno kukuzensero nagenze ekibogambi mugambe juzi neba nakuba nange bambumye nyo nyo Kasajja kwa kasifu Kawusumye mbaliga Muleka tulunye Haliko wanatuleka Petwa mkwasa omu Mukama yali manya Katuwe babi nganye Kwe kuwelezo mbaka Na ena bisemu Ebya mulwanya bya bisemu Mzei mugambe Chebintu bisemu Fena tukabange mzei Ebyamulwanya bisseemu Abeeyo mugambe Ebintu bisseemu Nankabirwe tugamba bisseemu Ebyamulwanya byasseemu Muzeeyi mumugambe Ebintu bisseemu Amala emirundi kabanga bisseemu Ebyamulwanya bisseemu Abeeyo mumugambe Ebintu bisseemu Abamule mumugambe Ebyamulwanya byasseemu Into the same, we're in